Dio Colombo.
Big shout out to Vince and the beat, by the way. What up?
Hesabu zako hizi zangu ziwezi, unatry kukompea na mimi na wewe ni mbezi. Sini wa baba nyindo mmeanza juzi, mistari mkonazo hapo aji kwa matusi. You know niggas, I got figures, sadani ni talanta kumbe yako ni ujinga. Na sitapinga, najua sina dinga, lakini ushajiuliza pita kwa wapi nyumba. Sawa baby daddy, we ni lele mtoto, uchunge sana usifiku kukolombo. Nimeanza kubolwa na ni red na sonko, hadi kocho mina lipo ujosto. Ganji after ganji ni nasabu madolari, ni vile tunachanga nilipe mahari. Mahari tapata sina haja ya magari, mini wa ghetto msikani mimi. Traffic man na wapiga ma direction, Kenya kwanza ama one nation. Ukitaka kolabo kambuka section, hadi majuu wanajua mini jelo. Aga connection dosezi mention, saki mnifuate kama tichaki wa lesson. Niko na follow up the whole nation, best rapper E-town na kuna kunyendo. Nisi na shida eni na odi wa bondo, hakuna beef wana cheat ni uongo. Kizi mafans jo wanaletanga zogo, one mistake wana kuvunja mgongo. Aki walai hii ni wrong, Sam Cardinali alini video call. Sio chocha mpigieni simu muulize, yo alisema sio lazima nitangaze. I get money everyday, kila siku niko booked yani niko paid. I count all the papers, the pages, the text, visani mingi mina count at the sentence. Hini blessing, sio black magic, kwani ulidhani pesa imeponyo angapi. Kani kufail, nimefail marangapi, ndo sani kiyomoka unaseme Illuminati. Totu omoke si rahisi, kufika hapa iwezi kuwa ibilisi. Kuwa realistic, acha uchizi, mdomo kupota kushende hiyo akili. Ajua nikidip na nini mtaamini, na wakanya sasa kwa mara ya pili. Ulize Rico Mondi vla lifanyangwa na kali, Willy Paul aliiba mistari. Na beef mi staki nilete chuki, jubibi ya kienda jua tu uyo arudi. Kwanzia leo mina achana na watu, nakona nitafuta kuja kwa ofisi yangu. Utanipata na maboys tumechill tsunamis, dobogi yangu. Utatupata tukimedi kishash, hiyo ndo tabia yangu. Young rich and handsome, ndo mana beboko na shindanga minitaja. Ananitaka masijo na nifuata, jukila nkimcheke na nifungulia mapaja. Tsunami's record.